mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF yemeza ko ku isi hari abana babarirwa mu bihumbi baburirwa irengero buri munsi. Bimwe mu bigo bitangaza imibare y'abana babura bivuga ko abana bagera kuri miliyoni 8 baburana n'imiryango yabo buri mwaka, gusa nta mibare ijya kuka twabashije kubabonera uyu munsi. Uko biri kose, iki ni ikibazo gihangayikishije ababyeyi n'imiryango inyuranye hirya no hino ku isi. ONU, umuryango w'abibumbye, yagennye ko ku itariki 25 y'ukwa gatanu buri mwaka uba umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana abana baburanye n'imiryango yabo. Abana batandukana n'ababyeyi babo cyangwa se n'abavandimwe babo bitewe n'intambara zituma abantu bahunga cyangwa ibiza bibatwara ababyeyi bagasigara ari impfubyi. Abo bana iyo babuze kivurira kubera kubura babo izo ntambara nibo zihitana bwa mbere abashaka kubafatirana kubera ubukene baba barekereje. Iyo bibaye, bamwe mu bana bakuru bahita bafata umwanya w'ababyeyi bakarera barumuna babo. Abo bana ntibaba bagifite umuryango, nta nshuti, nta mutuzo. Hari igihe bawuhabwa n'abiyemeza kubafata nk'abana babo, bakabiyandikaho binyuze mu mategeko, bakabarera, bakabaha andi mazina, bakarererwa mu bindi bihugu, ubuzima bugakomeza. Hari abana bakura barabwiwe ko ari impfubyi ntibigere banashaka kumenya aho bakomokaga. Hari n'abandi bamara kugira imyaka y'ubukure bakaganira n'ababyeyi babareze, bakababwira amateka yabo, bakihitiramo gukomeza gushaka kuyamenya. Muri abo bana babona ababyeyi babarera, hari igihe baba bagifite ababyeyi bababyaye nyirizina. Abo ngabo uko imyaka itaha bakomeza kwibaza uko umwana wabo abayeho, bakifuza kumenya amakuru ye. Iyo bamutanze ku bushake, hari igihe basinya inyandiko zemeza ko batanze umwana wabo kugira ngo ashakirwe abamurera. Niki cyatuma umubyeyi atanga umwana we? Amikoro make agira ngo amuramire kabiri, kuba afite ubumuga runaka akamutanga agira ngo azavurwe agire icyo yimarira, kumutanga uzi ko agiye mu ishuri runaka ukamusanga murindi. Ibyo ni bimwe mu bisubizo Ijwi rya Amerika yagiye ibona mu gutegura umwihariko w'ibiganiro. Twatangiye kubitegura kubera abantu bari mu Rwanda batwandikiye badusaba ko twabafasha gushaka abana babo bamaze hafi imyaka 30 batabona. Nabo turabashimira kubera icyizere batugiriye muri icyo gikorwa. Gufasha imiryango kongera guhura nibyo Ijwi rya Amerika yatangiye ikora, dore hashize imyaka irenga 25. Tugitangira ibiganiro byacu dufatanije n'imiryango itandukanye harimo Croix Rouge na HCR ndetse na za kaminuza nka Harvard y'inaha muri Amerika. Twafashaga imiryango yatandukanijwe n'intambara kumenya irengero ry'ababo. Benshi barababonye, abana babona ababyeyi, abavandimwe barahura. Twafashije n'abahahamutse kongera kwiyubaka. Kuki rero twongeye kubikora? Twahinduye imikorere. Gusaba gushaka umuntu umaze imyaka 30 ataboneka si kimwe no gushakisha umaze imyaka 2 cyangwa 3 abuze. Byasabye ubushakashatsi bwimbitse bw'amezi menshi n'ubu bugikomeza. Ni umukoro twiyemeje gushamikira ku kiganiro muri Isanga n'urukurikirane rw'ibiganiro twahaye akazina Agasaro ka Buraga. Nk'uko bisanzwe ntacyo twageraho mutadufashije, muzakomeze muduha amakuru, mudufashe kubona isaro ribura ku runigi umwana wari warabuze mu muryango. Twongeye kubaha ikaze mwese.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Nongeye kubatumira ngo dufatane urunana mu rugendo rwo gufasha ababyeyi bashaka kumenya amakuru y'abana babo bagiye mu bihugu bimwe by'Uburayi aho bahawe abandi babyeyi baturukaga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Burundi no mu Rwanda mwikubitiro tuzibanda gusa ku bana bavuye mu Rwanda byumvikane neza sijwi rya Amerika rishaka abana ngo rige kubwira ababyeyi aho bari na ababyeyi badusaba kubafasha kumenya aho abana babo baba baherereye
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Turahera ku musore witwa Thierry Hitimana utuye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Muhanga umurenge wa Nyamagabe akagari ka Gahogo yatwandikiye ibaruwa y'intabaza irasomwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2021 yakubahwa bwana Venuste Nshimiyimana impamvu kubamenyesha ibura ry'abana mbasaba kudufasha kubashaka. Nyakubahwa mbandikiye ngira ngo mbasaba ubufasha bwo gushakisha abana bajyanywe mu gihugu cy'Ububiligi. Abo bana babaga mu kigo cy'Agatagara umurenge wa Mukingo akarere ka Nyanza bakaba barajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'Agatagara mu 1993 ubu bakaba barajyanywe mu mahanga kugeza na n'ubu bakaba bataragaruka. Abana bajyanywe harimo uwitwa Kamunazi Marceline yarafite ubumuga ku kaboko, mwene Gatarabirwa Festo na Mukashyaka Alphonsine bo mu mudugudu wa Kigarama na Ingabire Lucia umushiki wanjye. Nta bumuga yarafite, mwene Nyiramatama Esther wo mu mudugudu wa Ngorongari mu kagari ka Kibinja mu cyahoze ari komine Nyabisindu. Yakubahwa hari umudamu witwa Umurerwa Marie Mable, uyu yari umusosiyali Gatagara ubatuye mu Bubiligi, niwe warushinzwe abana muri icyo kigo. Nagerageje kumubaza amakuru kuri nimero 32 ambwira ko abo bana bazi. Twongeye kumuhamagara dusanga nimero yakoreshaga itakiriho. Umuyobozi munyemereye mwamfasha gushakisha abo bana, nabajije abantu batuye Gatagara bambwira ko bajyanywe mu gihugu cy'Ububiligi kugeza na n'ubu ntabwo turababona. None nasabaga ko mwamfasha gushakisha abo bana. Muza dushakire uyu mudamu Umurerwa Marie Aimable kuko amakuru yose ayafite. Muza mutubarize imiryango yakoranaga n'icyo kigo kugira ngo bizatworohere kubashakisha. Murakoze, ndabashimiye. Mugire amahoro. Hitimana Thierry.
Agasaro Kaburaga.
Urakoze cyane Geoffrey Mutagoma. Maze kubona iyo baruwa natangiye gukora ubushakashatsi. Cya mbere kwari ukumenya ikigo cy'imfubyi cy'Igatagara uko cyitwaga. Birumvikana ko nahise ntekereza ko ari Home de la Vierge des Pauvres, cyakira abana bafite ubumuga. Nahamagaye rero bahabaye bambwira ko abo bana batabazi ko nta n'ikigo gihari cyakira imfubyi zitegereje gushakirwa ababyeyi i Burayi. Kugira ngo binyorohere nahisemo guhamagara Thierry Hitimana kugira ngo amfashe kubona amakuru yamfashe ubushakashatsi ngiki ikiganiro twagiranye. Thierry Hitimana, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Wandikiye Ijwi rya Amerika usaba yuko yagufasha kubona mushiki wawe mumaze imyaka itari mikeya mutabonana. Kubera iki wahisemo Ijwi rya Amerika kandi aho ngaho mu Rwanda hari n'inzego ashobora kwitabaza kugira ngo zigufashe? Kubera iki Ijwi rya Amerika?
Murakoze cyane. Impamvu nifashishije Ijwi rya Amerika kumfasha gushakisha mushiki wanjye ni ukubera ko Ijwi rya Amerika ni radio international ihuza isi yose. Ikindi kubijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda, hari igihe doc nagiye numva Ijwi rya Amerika ryagiye rifasha abanyarwanda kubahuza n'abana babo binyuze muri Seyiseri. Rero bituma nanjye ngira amatsiko n'ubushake bwo kugira ngo nshakishe nifashishije ijwi rya Amerika. Nicyo cyabinteye.
Mushiki wawe yitwa nde, muherukana ryari?
Mushiki wanjye bakundaga kumwita Madame, ni izina ry'irisirino, ariko amazina y'ababyeyi bamwitaga Madame Ingabire Rukiya. Twaburanye mu 1990, ariko bakaba baraje kumbwira yuko bamujyanye mu gihugu cy'Ububiligi, ariko akaba yarabanje kunyura mu kigo cya Gatagara.
Iyo uvuga ngo bambwiye ko bamujyanye, ni bande bakubwiye?
Abambwiye ni nyogokuru wanjye witwaga Nyiramata Mesiteri, ndetse n'abandi baturanyi bari baturanye nabo nibo bambwiye ko mushiki wanjye bamujyanye mu gihugu cy'Ububiligi. Icyo gihe nanjye nabaga mu kigo cya Oruferina cyabaga i Nyanza, kiyoborwa n'umupadiri bitaga Simon Pierre, cyangwa se muri Home Don Bosco.
Teri Hitimana, ufite mushiki wawe nawe urahari, icyo gihe wowe bakujyana kwa Simon muri Oruferina, mushiki wawe akajya Gatagara, birumvikana yuko nta babyeyi mwari mufite, nibyo?
Nibyo.
Mwarerwaga na nyogokuru ariwe Esther Nyiramatama?
Yego.
None se wabanaga na madamu, ndashaka kuvuga abanaga n'uwo mushiki wawe Ingabire Rukiya, mwarabanaga mbere yuko mutandukana, byarimeze gute?
Twabanyeho mbere yuko mama wanjye apfa, ariko mama amaze gupfa ntago twigeze twongera kubana, kubera ko baratugabagabanye nyine, imiryango yagiye tugabana. Madamu yagiye kwa nyogokuru ariwe Nyiramata Mesteri, nanjye nagiye kwa marume bitaga Munyandanguza Samweli, ari nawe waje gufatanya na Nyiramata Mesteri kunjyana muri Orufirime. Aho mariye gukura rero ntangira kwinjira muri sisiteme yo gushaka mushiki wanjye. Noneho mbajije Nyiramata Mesteri ambwira yuko yamujyanye mu kigo cy'Igatagara, Igatagara nabo bakaza kumujyana mu Bubiligi.
Amujyana Igatagara yamujyanye ku bwende bwe, yamujyanye abisabwe, amugejejeyo yamuhaye nde?
Ni ukuvuga ngo Nyiramata Mesteri yaraziranye n'umusaza bitaga Mbwabahatse, ndetse bakaba hari n'ibisanira byo mu miryango bari bafitanyeho, bakundaga kuvugana. Uwo Mbwabahatse akaba yari afite abana nabo babaga hafi aho ngaho, ariko abo bana bakaba barabajyanye nabo mu gihugu cy'Ububiligi. Noneho Nyiramatama Esteri aza kuvugana na Emabre. Emabre yaje gusura Nyiramatama Esteri, ariko Nyiramatama Esteri yari yaramubwiye yuko afite umwana w'imfubyi kandi adafite ubushobozi bwo kuba yamurera. Uwo Emabre yari umusosiyare mu kigo cya Gatagara, niwe wari ushinzwe abana.
Hari irindi zina rye uzi uretse iryo rya Emable?
Yitwaga Marie Emable, yitwa Umurerwa Marie Emable. Noneho Umurerwa Marie Emable yaje gusura Nyiramata Mesiteri, aje kumusura, ariko yaje kumusura mu rwego rw'uko yari aje kureba uwo mwana madamu. Ndetse icyo gihe avuye kwa Nyiramata Mesiteri yahise ajya gusura Festo, umusaza bita Festo wo mu Kigarama, nawe ahasanga umwana. Icyo gihe we nta nubwo uwo mwana we yahise anamujyana, nta nubwo yamaze iminsi, yahise ajyana umwana bita Kamunazi Marceline. Noneho Nyiramata Mesiteri baje kuvugana n'Umurerwa Marie Mabre, haciyemo nk'ukwezi Nyiramata Mesteri aza kwijyanira Ingabire Rukiya Igatagara.
Ariko hari icyo ntarimo numva, Igatagara hazwi kuba ari nk'igicumbi cyakira abana bafite ubumuga. Abo bana ndavuga mushiki wawe Ingabire Rukiya, hari ubumuga yari afite?
Ubumuga yari afite ntabwo.
None bamujyanye Igatagara gute, ko Igatagara ntabwo cyari ikigo kirera imfubyi, cyari ikigo gifasha abana bafite ubumuga kubona uburyo bubafasha gukura nk'abandi bana? Ko mushiki wawe
atarafite ubumuga ubwo ari bwo bwose nk'uko bivuga yagiye gukora iki igatagara
nibyo koko igatagara habaga abantu bafite ubumuga ndetse n'abandi bantu bari bafite ubumuga ariko hakoreraga imiryango myinshi yo hanze cyane ko bafashaga n'abandi bana bo hanze ariko batabaga amaho ngaho impamvu bamujyanyeyo bwari uburyo bwo kumwadopta ngo bamujyane nyine hanze kubera ko cyane ko umurerwa Aimable yaje azanye n'umugabo kandi umugabo we barafatanyaga nyine muri ubwo buryo bwo kwadopta abana mu rwego rwo kugira ngo nyine babafashe
bari bafite ikigo cy'adopta abana kikabohereza mu Bubiligi nibyo ushaka kumbwira
barazaga bakaza aho igatagara bakaba ariho baruhukira kubera ko Aimable yari afite uburyo akorana nyine n'iyo miryango yo hanze ariko yose ni amakuru nagiye negeranya niko bagiye bampa bambwira barazaga rero bakahaba bakaba nko muri bakaba ari nka waiting bategereje ko bazabajyana ntago bwari uburyo bwo kuba kuhaba ngo babafashe ngo babarere oya ntago ariko byari bimeze kuko bagendaga batoranya abana bagomba kujyana cyane ko hari n'abandi bana bo babaga inyuma ya gatagara bagendaga bajyanaga muri ubwo buryo
bataramugaye bakabajyana bakabuhereza iburayi
yego
ababyeyi se nibo bitangiraga abana byagendaga gute niba uraganiriye na nyogokuru wawe yakubwiye ko yamutanze ate yamenyanye ate na Marie Aimable umurerwa ninde wabahuje kugira ngo amugirire icyizere kugeza ubwo amuhaye umwana amakuru ufite wumvise nayahe
amakuru ufite bambwiye nuko uwo umurerwa Marie Aimable cyangwa se nyiramatamesteri yari aziranye n'umusaza bitaga bw'abahati
ibyo wabimbwiye
niwe wamuhaye amakuru ko bashobora kuzamwakirira umwana yari afite noneho kubera ko nyiramatamesteri yari azi gutengera buriya aragenda ajya kwa umurerwa Marie Aimable nyine baraganira mubwira yuko afite umwana w'imfubyi yamufasha icyo gihe rero nyiramatamesteri niwe wamwitangiye nyine ariko barabanje kugirana ibiganiro byihariye
iyo uvuga ko yamwitangiye birumvikana ko harimo ubushake ariko se umwana aba ari umubyeyi ariko umwana aba ari n'uw'igihugu ntabwo umwana atangwa gutyo hari uburyo bimenyeshwa ubutegetsi mbese hari icyo wamenye hari amakuru wamenye hari impapuro basinye bavuga ko umwana bamutanze kubera ko uramutse ureba umwana akabura leta ifite ububasha bwo kukubaza aho umwana yagiye hari amakuru wigeze umenya birumvikana wari mutoya ndakubaza amakuru wamenye hari amakuru wigeze umenya yerekeranye n'uburyo mushiki wawe yatanzwemo
aho ku kijyanye n'uko muri leta wenda hari bajyaga basinya nta makuru mbifite kuko iyo baza gusinya twari kuzajya muri komine icyo gihe hariho bya komine ubwo twari kuzajya kubaza kuri komine Nyabisindu wenda niba bari barigeze babaha uburenganzira ariko icyo gihe ngenyeka ko nta batigeze babinyuza muri komine wenda byanyuraga muri ambasade gusa aho ntago nta makuru mbifiteho
baje aho ngaho muri iyo sekiteri yanyu ya Ngorongari bakaza gutwara umwana ntabwo uwo mukecuru wigeze wumva avuga cyangwa se n'abaturanyi ntabwo wigeze wumva bavuga ko hari ahantu yasinyiye urupapuro rwemerera Marie Aimable gutwara umwana
oya mukecuru yaramwijyaniye igatagara abaturage ntabwo bari ntabyo bamenye mukecuru yijyaniye madamu igatagara
aramutanga ntibamusinyira agapapuro ngo avuge yuko umwana mutanze
nta rupapuro yazanye ahubwo haciye madamu yaragiye yaragiye mu Bubiligi haciyemo nk'ibyumweru nka bitatu bamwoherereza amafoto ariyo hari foto bafotoye bamufotoye mukecuru hari bamujyana hari niyo bafotoye madam
ayo mafoto uri afite aho ngaho
yabaga kwa mukecuru ntago nkiyafite ariko baramutse dutukumbuye wenda twaza yashaka ariko ubu ntago nyafite
nubishobora uzayanshakira ayo mafoto aza dufasha gukomeza kugufasha gushaka mushiki wawe Ingabire Lucia cyangwa se Lucie namwe mwese abumva ijwi rya Amerika muri mu Bubiligi niba mwarahuye n'umwana w'umukobwa witwa Ingabire Lucie cyangwa se Ingabire Lucia mwaduhamagara mukatubwira kugira ngo dushobore kumuhuza na musaza we Hitimana Thierry bamaze imyaka igera kuri 30 batabonana. Thierry, na nubu ndacyagerageza kumva ukuntu uwo mwana yageze Gatagara. Yabwiye yuko nyirakuru yamujyanye nyuma yagera mu Bubiligi bakamwohereza amafoto. Mbese ibyo bintu byarakomeje bakomeje kumuha amakuru yerekeranye n'umwuzukuru we.
Ayo makuru baje bajyaga bayamuha ayo mafoto naje kuyabona nabwo narageze kwa nyina Mata Mester icyo gihe ariko kubera ko Jenoside yahise iba ntago bongeye kugirana umubano ntago yongeye nawe kumenya amakuru yuko byagenze nyine byahise birangira
agataho wowe nyogokuru wawe yakujyanye muri Orfelina ya Padiri Simosi icyota makara wakomeje gutekereza mushiki wawe cyangwa se wamutekereje umaze gukura
aya nakomeje kumutekereza nanageze yo kuko icyo gihe twa nari muzi neza narakomeje ndamutekereza mbona ntanahantu nahera mushakisha cyane ko icyo gihe na bintu by'ikoranabuhanga byari bwaje ariko aho riziye narakomeje nyine ndashakisha ariko kare zita nigeze mbona zare zihamye gusa aho mariye gushakira makuru naje kubona nimero zo umurero rwa Marie Mambre turavugana
mwarivuganiye kuri telefone
twarivuganiye nyine aba mu Bubiligi noneho tumaze kuvugana ambwira yuko abo bana abazi ariko adashobora kuma makuru nyine yimbitse kugeza aho yumviye ko maze nshaka kumwindirira za nimero yakoresha gahita zita naho abikuyeho nyine bitwongera kuvugana
ariko ashobora kuba atarahinduye nimero ku bushake kubera ko ibyo ni ibintu bibaho waba warongeye kumuhamagara kugira ngo urebe ko wakongera kumubona
nyine kubera ko ari byo bintu nahoraga mubaza kandi ambwira ko ngo abo bana bahari kandi bana bahinduye amazina nibyo mperuka ubwo rero nkomeje kumubaza nimero hati iminsi nyine nimero usanga yayikuyeho ntago twongeye kuvugana nshaka no kumwandikira kuri Facebook nabwo ntiyansubiza niyo mpamvu rero nahise mvuga nti reka nkoreshe uko nshoboye wenda nifashishe radiyo yacu Ijwi rya Amerika
radiyo Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu
uretse radio Ijwi rya Amerika aho mu Rwanda mukanya bavugaga ambasade y'Ububiligi wigeze ugerageza kubahamagara u Rwanda rufite ministeri y'ubanye n'amahanga abana bagiye mu gihugu cy'Ububiligi mbese ugeze ugerageza kubitabaza u Rwanda rufite n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha bushobora gufasha abantu kumenya irengero ry'ababuze ari urwo rwego rw'igihugu ari ambasade y'Ububiligi ari ministeri y'ubanye n'amahanga wigeze ugerageza kubegera ndashaka kuvuga umaze gukura umaze no kuva muri Orfelina umujyi wari ugikomeje iyo nyota yo kumenya aho mushiki wawe ari
ego nagerageje kushakisha negereye RIB mbabwira ibyo nyine nkubwiye noneho RIB ariko ntago bigeze bashyiramo imbaraga nyine zo kumfasha kuko bahaye ikirego bahise bamuhindura uwabisigiye ntago yongeye kumfasha biba birarangiye. Noneho nza kwifashisha ambasade nabo address yabo nari nyikuye kuri Facebook. Na ndandika nza nuwandikira ambasaderi nawe mubaza mubwira gutyo ambwira yuko umuntu bita umurerwa Marie Mabre kuko niwe nari nzi cyane ariwe wari ufite uruhare rwo kujyana abana hanze icyo gihe. Noneho bambwira yuko bamuzi, bambwiye yuko bamuzi, bambwira yuko baza umurerwa Marie Mabre bazamubaza, ariko nabo ntago bongiye gushyiramo imbaraga. Nyine narabandikiye mbona nta feedback bampaye. Ubwo rero niyo mpamvu nahise ntekereza ku Ijwi ry'Amerika ko rishobora kuba ryamfasha, cyane ko ari radio international. Nabwo kandi nabigiyewemo n'inama n'undi muntu wari uturutse mu Bubiligi. Arambwira ati bishobora gukunda wifashishije abanyamakuru. Ariko nanone mbona nsa naho ngize ubwoba ho gato, kuko cyane cyane ko abanyamakuru b'inama mu Rwanda akenshi bahita babishyira kuri YouTube, icyo gihe bikasa naho byakwica wenda amakuru cyangwa siperereza, nkumva ntago bashobora kubijyamo dipa. Niyo mpamvu rero nahise nitekerereza ngo nifashishe Ijwi ry'Amerika.
Mu ibaruwa wandikiye Ijwi ry'Amerika ntabwo uvuga mushiki wawe gusa Ingabire Rukia, uvugamo n'undi mwana Kamunazi Marceline. Kuki umutabariza wabisabwe n'ababyeyi be?
Impamvu mutabariza nawe nuko uwo mwana nawe yari wo muri karitsiye, ikindi yari afite ubumuga bwo ku kaboko. Nawe umubyeyi we Festo izindi rye ntabwo nkunda kuryibuka.
Bamwe bamwita Gatarabibwa, abandi bakamwita niryo wanditse, ariko hari impapuro twabonye handitse Gatarabibwa.
Ni ukuvuga ngo uwo Gatarabirwa Fest kwarahuye ikibazo cye cyari kimwe n'icyanjye, cyane yuko aba bana baturutse ahantu hamwe.
Muraturanye rero?
Iyi turaturanye, nashatse kugira ngo mbihuze kugira ngo nyine abo bana bazabonekere rimwe, cyane ko Gatarabirwa Festo nawe yashakaga umwana we ntago yarazi amaherezo yiwe, ntago yahoraga nawe ashakisha we, cyane ko yari n'umusaza ntago yaraza hahere. Ubwo rero byabaye ngombwa yuko tubihuze, mufasha nyine kubihuza kuko numvaga ikibazo cyanjye n'icye byarasaga, cyane ko tujya no gutanga ikirego kuri RIBU nabwo twarajyanye tubitangira hamwe ikirego ngo bagishyira ahantu bagishyira hamwe.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Ni ikiganiro Agasaro Kaburaga. Umwihariko w'ikiganiro muri isanga, mwabyumvise hari abana babiri basa naho bagendeye igihe kimwe, bose bari bafite ababyeyi batuye i Nyabisindu. Dosiye ya Ingabire Rukia na Kamunazi Marceline, nubwo bashobora kuba bafite andi mazina iri hamwe, batabarijwe icyarimwe. Nanjye sinzi abatandukanya, nzabashakira hamwe nihabone kumwe azatugeza ku wundi. Umubyeyi wa Kamunazi Marceline nawe uri mu kigero cya Ingabire Rukia, bombi bashobora kuba baravutse mu mwaka w'1989. Umubyeyi we rero atuye mu cyahoze ari komini Nyabisindu mu mudugudu wa Kigarama yitwa Gatarabibwa Festo. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, turi kumwe rwose, ndakumva.
Twabonye ibaruwa yatugezeho hano ku Ijwi ry'Amerika, yanditswe n'umwana w'umusore witwa Thierry Hitimana, yambwiye ko muziranye. Muraziranye?
Turaziranye rwose.
Ibaruwa yanditse yasabaga ko twamufasha gushakisha mushiki we ariwe Ingabire Rukia, ariko ashyiramo n'umukobwa wawe Kamunazi Marceline. Tubwire umukobwa wawe mwatandukanye ryari?
Muri 1992.
Mwatandukanye mute, byagenze gute?
Ubwo byagenze kubera ikibazo nabonaga yari afite. Jena bebe mbona ko namushakishije niburyo ki haboneka ubufasha.
Ikibazo yari afite ni ikihe?
Yari afite ikibazo cy'ubumuga yari afite bw'akaboko akaboko yari afiteho udutoki tubiri ku kaboko k'ibumoso.
Ibyo bikaba ari cyo cyari ikibazo wari ufite gituma ushaka kureba aho wamushyira kugira ngo bamufashe kwiga umwuga, wagira ngo bamufashe kwiga iki?
Icyo ni cyo natekerezaga intego yanjye yari yo kugira ngo niba n'ababarebaga nkabona dukora nk'abahinzi kugishobora biza gishobora kuba ikibazo. Njye numva ko namujyana muri kiriya kigo kandi cyari ikigo cyizeye, njye njyaho ndababaza.
Iyo uva ikigo wamujyanyemo ni ikihe?
Igataga.
Ikigo kigatagara kihe? Kiriya cyakiraga abana bafite ubumuga?
Cyakiraga abana bafite ubumuga kandi cyari ikigo cyizeye. Nagiyeyo mbanza kuvugana nabo barambwira ngo bazaza kumureba.
Ninde mwavuganye igatagara?
Hari umugore witwaga Emamure. Emamure yari umusosiyare n'umugabo witwaga Bosi.
Bose bakuraga igatagara?
Bose bakoraga igatagara ari abasosiyare.
Hanyuma ujyayo, ugezeyo wavuganye na Bosco na Aimable na Marie Aimable cyangwa wavuganye na Marie Aimable gusa? Bose mwaravuganye?
Nahasanze Aimable niyo nasanze mu biro turaganira. Tumaze kuganira ambwira ngo ambaza aderese ndayimubwira, ambwira ko bazaza kuhareba, ko bazaza kureba uwo mwana.
Hanyuma ntiyagutindiye yaje kukureba rero?
Hanyuma igihe cyarageze baraza baza mu rugo, baje mu rugo umwana baramureba, banyemera ko bagomba kumutwara bakamujyana mu kigo kigatagara aho bashoboraga kumufashinya kugira ngo nibura azabashe kwiga, niba na ngombwa azagire umwuga yamenya wamufasha.
Umunsi baje kumureba ni wo munsi bamutwayeho cyangwa se baraje baramureba barakubwira bati turagiye tuzagaruka?
Nta kugaruka bahise bamutwara.
Baraje bataguteguje barakubwira bati duha umwana tumujyane?
Baraje batanyagiyeaambona barantungira gusa baraje, ariko sinashidikanya kuko Aimable nari muzi nari namubonye naganiriye gatagara.
Urabyakiriye kubera ko niwe wabyisabiye, ariko se hari agapapuro bagusinyiye bati umwana wawe turamujyanye, twemerere ko tumujyanye tugiye kumufasha? Hari agapapuro bagusinyiye? Umwana wamusezeye ko aragenda cyangwa se waramuherekeje?
Namuherekeje mugezayo.
Uherekeza umwana wawe uti ndebe ku ishuri aho agiye?
Ndebe aho igatagara agiye, ndebe uko bamwakiriye, menye ko musigayo ntahe.
Ugerayo umwana uramusiga igatagara wowe ubwawe usubira i Nyabisindu?
Usubira mu rugo rwose i Nyabisindu.
Uragenda uratuza uterera iyo cyangwa se nyuma wasubiragayo ukavuga uti reka njye kureba uko umwana ameze?
Ntabwo natuza ngo nterere iyo. Igihe cyaje nko mu gihe cy'ukwezi kumwe. Naje gusubirayo ninjira ngo ngiye gusura umwana ndebe uko yamenyereye. Ngezeyo ikizambe barambwiye ngo umwana ntahari, ngo hari umuntu ngo wamujyanye, ngo babonye umuryango bagiye kumushyiramo ushobora kumufasha.
Kagira inkuru. Hanyuma urabyakira uti ndabashimiye?
Ubu rero aba ni amafoto kuko umugabo rwose ko yafotoye umuryango mu rugo, mu rugo yaradufotoye. Mbasaba n'amafoto Aimable arambatanya ngo ntare hano.
Tubanze twumvikane, babafotoreye iki? Ko baje gutwara umwana bafotoraga mwebwe nk'ababyeyi, babafotoreye iki? Babwiye ko babafotorera iki?
Badufotoraga biba bavuga ngo ni kugira ngo bamenye famiye y'umwana. Ingenzi kinajya bamenye umuntu agenda agiye kubaza amakuru y'umwana, bamenye ngo uyu muntu ubaza amakuru agate ni muntu.
Ni ukuvuga yuko ari umudamu wawe, ari bakuru ba Marceline barafotowe kugira ngo nibaramuka bagiye gusura Marceline igatagara bashobore kubona yuko aricyo bapfana? Hanyuma se wowe icyo nshaka unyemerere, akubwiye ko umwana wawe adahari, ko bamushyize mu wundi muryango, ako kanya wabyakiriye ute?
Ubwo nagarutse mu rugo muri uwo mwaka ntabwo hari ibibazo bijyanye n'umutekano. Byari danje, hariho ubwitozi budasanzwe. Ubwo rero nyuma yaho ahubwo muri 1994 nibwo naje kongera kubona uburyo bwo gushaka kumenya amakuru y'umwana ibyo bigatagara kureba ko nabona umuntu wampamagaza amakuru nsanga abakozi bakoraga muri icyo gihe bose nta n'umwe ukirimo haraje mu nshyashya
ninde wakwakiriye ninde waguhaye amakuru y'umukobwa wawe
ibyo bigatagara nagiye aho kuri biro sosiyare ndagenda mbaza abakozi bari bahari mbabaza niba uwemabu mbabaza amatsiko nsanga ni abakozi bashyashya baje nyuma ya jenoside bambwira ko aba mbere bose nta n'umwe bahasanze ubwo rero mbere nshakije no kubaza iby'uwo mwana bambwira ko nta dokima n'imwe basanzemo ibintu byaranyanyagije bavura aho bahera
ni ukuvuga yuko kugeza igihe washakiye kwifashisha ijwi rya Amerika ngo rigufashe gushaka umwana wari uzi neza ko umwana wawe ari Gatagara kuva muri 1994 kugeza uyu munsi hashize imyaka 27 mbwira nk'umubyeyi wowe ni ryari ni inshuro zingahe wabyukaga mu gitondo ugasanga mu bana bawe habuzemo umwe
umva rero nkubwire nanjye nari narabuze amahoro mu mutima kuko guhera icyo gihe nahereye no muri Croix Rouge mbasaba ese mwamfasha iki nandika mu buryo Croix Rouge yakoreshaga mbasaba ko banshakishiriza igihe kiza kugera Croix Rouge ndi igisubizo bambwira yuko ngo bashakisha batagiyeho katangwa n'intambara ariko abagiye imbere ya jenoside ngo bitabashobokera ngo muri Croix Rouge rero nakomeje kubazayo biranga birananirana nta gisubizo nigeze mbona ngo numve ko umwana abonetse cyangwa se nini naho aherereye buri mwaka nahoraga muri ibyo bintu nageza nkananirwa ngasa n'utuza natuza bikanga kongera bigasa naho kamera ihagurutse nkongera nkirukanka gutyo ubu niho navuga ngo mbonye agahinda
witabaje Croix Rouge ariko wavugaga mu kanya uti nyuma 1994 u Rwanda rwari rumaze kugira umutekano rufite inzego z'ubutegetsi zihari zishobora kudufasha wigeze witabaza nk'urwego rwa leta ruriho hari urwego rushinzwe ubugenzacyaha bita RIB wigeze urwitabaza ukavuga uti reka ndubaze umwana wanjye yaburiye mu Rwanda aburira i Gatagara yenda ngo bagufashe bajye kureba muri izo mpapuro barebe ko umwana wawe babona aho yanditse
rwose rero reka nkubwize ukuri RIB ku rwego rw'igihugu twagiyeyo kudeponza nyiroro ndetse asigaye byonyine n'uwo Hitimana Teripari turi kumwe
mwarajyanye
twarajyanye kopi z'iyo barowa twatumwe yari ishobora iraboneka ndetse nabo barabyakira rwose bashaka kubyinjiramo ariko kugeza umunsi wa none twari tugitegereje icyo gisubizo bashobora gutanga ari tutarakibona
Muzehe Festo nagira ngo unyemerere ngo usubize inyuma unyemerere ngo usubize inyuma gato ndashaka kumenya igihe umwana wawe umuhaye Marie Aimable umurerwa nta gapapuro yagusinyiye ntabwo mwigeze mujya muri komini nta hantu na hamwe wasinye uvuga ku mwana wawe umutanze urashaka kumbwira ko nta hantu na hamwe wigeze ushyira umukono wawe wemera ko umwana wawe umuhaye undi muntu ngo amukurerere
ndumva ntaho rwose nubwo ashyize igihe ariko ndumva ntaho
ntabwo wigeze ujya kuri komini Nyabisindu ngo usinye imbere ya burugumesitiri uko utanze umwana wawe ntabwo wigeze ubwirwa mbere y'uko umwana wawe ava i Gatagara ko bamuhaye undi muntu uzamukurerera
ibyo nibyo nakubwiye mbere y'uko nubwo nagendaga nizira ko ngiye kumusura ngo ndebe ko yamenyereye nibo bambwiye ngo ntahari ngo babonye umuryango w'undi bamushyiramo ntasobanukiwe uwariho
nzi ko hashize igihe kirekire ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya nabwo unyemerere umbwire igihe baza gushaka umwana wawe bamusanze mwicaranye mu rugo, bamusanze yagiye gukina n'abandi bana, muramuhamagara araza, bamusanze hehe?
Basanze abana turi kumwe mu rugo rwose.
Mwicaranye mwese mu rugo?
Mu rugo ntabwo bamufashe nk'inzererezi, bamusanze mu rugo.
Ongera wibuke neza, ndimo ndagusaba ibisobanuro byinshi kubera ko ibyo byose bizamfasha kugira ngo nshobore kubona uko namubona, kubera ko ngomba kugira ishusho y'uwo mwana kugira ngo naho mushakira nabo mbaza nshobore kubabwira wari we, kandi mpere no ku mpapuro nzagenda mbona uko mushaka. Urambwira ko baje kumushaka ntabwo bamusanze yazerereye, ntibamusanze utamwitaho? Nibutse ko icyo gihe muri 89 baza gufata umwana, umwana yarafite imyaka 4, abana b'imyaka 4 barazerera.
Ndabyumva, ariko wowe bamusanze mu rugo? Mu rugo rwose
bamusanze mu rugo, Kamunazi ari mu rugo ari kumwe n'abandi bana?
Nanjye ubwanjye nari mpari, na mama we yari ahari, n'abandi bana bari bahari.
Muramutegura, muramwambika, aragenda. Ndabyumva, uravuga uti umwana wanjye mutekereza buri munsi, nta gihe ntamutekereza. Niyo mpamvu nabitabaje kugira ngo mumfashe kureba ko namubona, maze kunyura muri Croix Rouge, maze no kunyura muri Libre. Ndasaba cyane ngo nzamubone. Nindamuka mubonye, ijambo rya mbere wifuza nazamukubwirira ni irihe?
Ijambo rya mbere ni ukumuhumuriza, ukamubwira ko ababyeyi be bagihari ndetse n'abavandimwe bahari, turamukunda byo birarenze cyane. Nawe bikubwiye yuko namwitiriye nyogokuru, kandi nyogokuru yarankundaga. Mbona ko n'uwo mwana rero iryo zina ritagomba kugenda gutyo gusa, nanjye mwitiriye nyogokuru yarankundaga, nanjye umwana ndamukunda.
Nibutse abumva ijwi rya Amerika ko tuganira na Gatarabibwa Festo utuye mu cyahoze ari Nyabisindu mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Kibinja, akaba ashakisha umwana we Marceline Kamunazi batandukanye mu mwaka w'1992. Abumva ijwi ry'Amerika, hari icyo ushaka kubabwira Gatarabibwa kugira ngo babe bakunganira, babe badufasha mu gushaka umukobwa wawe?
Dore abumva ijwi ry'Amerika, nabasaba ko badufasha kugira ngo uwo mwana abashe kuboneka, kuko ababyeyi be baramukumbiye, baramukunda, baranamwifuza. Ubwo rero asigaye Imana ngo izabafashemo, kandi ni ukuri ibashyigikire, uwo mwana azabashe kuboneka kuko byadufasha twese.
Ndagushimiye cyane Gatarabibwa Festo, ndagushimira icyizere wahaye ijwi ry'Amerika, tuzakomeza kugufasha uko dushoboye.
Murakoze, nanjye ndabashimiye rwose, kandi ndabashimira ubwitange mukomeze kubikorana n'umurava. Murakoze.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, n'ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ndacyakomeza gushaka kumenya ukuntu abana bageraga mu Bubiligi, ababyeyi babo bakabimenyeshwa mbere cyangwa se nyuma. Uko biri kose, u Rwanda rwari rufite amategeko arengera umwana, aho abana bajyaga mu Bubiligi naho hari amategeko arengera abana. Ambasade y'Ububiligi mu Rwanda yarabimenyaga, n'uruhe rukiko rwabyemezaga ku ruhande rw'u Rwanda. Madame Mediatrice Nuenamuha niwe wari ushinzwe ibyerekeye amategeko mu ishyirahamwe Les Eritrines, ryaryemewe mu Rwanda ariko ritemewe mu Bubiligi. Iryo shyirahamwe niryo ryavanaga abana mu Rwanda ribajyana mu Bubiligi. Madame Mediatrice Nuenamuha yakuranaga gute n'uwarishinze? Umubyeyi yikuragaho umwana ryari, kandi gute Maître Médiatrice Nuenamuha ikaze ku ijwi ry'Amerika? Hari ishyirahamwe Les Eritrines ryavutse rikorera mu Rwanda muri iyo myaka ya za 90,
rikaba ryari rishinzwe gufasha abana bakeneye kurerwa ku n'imiryango ibafata mu bindi bihugu harimo igihugu cy'Ubiligi. Tubwire muri makeya iryo shyirahamwe Les Eritrines warigezemo ute ko bigaragara ko uri umwe mu bari bashinzwe amategeko mu iryo shyirahamwe.
Umukuru w'iryo shyirahamwe yitwaga Georges Serice niwe wadushatse kugira ngo dushobore kujya tumufasha mu bibazo byerekeranye n'amategeko igihe umwana cyangwa se hari ababyeyi bashaka kwadopta umwana cyangwa hari ababyeyi bo mu gihugu bashaka gutanga umwana wabo en adoption. Kuko rero ibyo byagombaga gukorwa mu buryo bukurikije amategeko byabaye ngombwa yuko yifashisha amategeko kugira ngo ayo madosiye ajya gukorwa mu nzira zigendera n'amategeko yo mu Rwanda.
Uragira uti ababyeyi bashakaga gutanga abana babo kugira ngo babonerwe ababyeyi, niki cyatumaga ababyeyi bivana abana babo kugira ngo babohereze hanze?
Akenshi hari ubwo yabagaruka ari umwana w'ikimuga, cyane cyane ko association yari ishinzwe ayishyiraho Georges Serice yari afite gushaka gufasha abana bavukanye ubumuga kugira ngo ababonere ubuzima ahandi. Nuno hakaba n'ababyeyi bavuga bati dufite uyu mwana afite ubumuga n'ubu yavutse adafite amaboko, yavutse adafite amaguru, twebwe kugira ngo tumushakire ubuzima tuzabishobora ni hehe twakwitabaza kugira ngo uyu mwana azabone ubuzima. Ubwo rero ko Georges Serice yari amaze kumenyekana hirya no hino, ndakeka yarabanje gukorera igatagara, byatumaga ababyeyi bamwe bagenda babwira abandi babwira abandi bati hari umugabo witwa Georges Serice ufite association ishobora kubafashiriza uwo mwana kugira ngo azabone ubuzima. Ntabwo bose byabaga ngombwa ko batangana adoption, hari nabo yafashirizaga ngaho. Ntabwo bose bagombaga kugenda hanze, kereka iyo ababyeyi babaga babyemeye bati ni ababyeyi bariho cyangwa se batariho, umuntu uri mu mwanya w'uwo mubyeyi agatanga ubwo burenganzira bw'umwana we ashobora kubonerwa undi muryango umufasha.
Uragize uti umubyeyi agatanga uburenganzira kugira ngo umwana we ashobore kugenda. Ubwo burenganzira bwabaga mu magambo, bwabaga ari uburenganzira bwanditse, bwabaga bumeze gute?
Bwabaga ari uburenganzira bwanditse kuko amategeko y'u Rwanda yo muri icyo gihe yari afite ingingo zerekeranye no tanga umwana. Ayo mategeko rero niyo yakurikizwaga. Bwabaga ari uburenganzira bwanditswe, bwamara kwandikwa umubyeyi yabisinyiye bikanyura kuri komine bigakorerwa jugement d'adoption, ugomba ko mbivuga mu Kinyarwanda.
Ni ukuvuga ko bafataga umwanzuro y'uko umwana ahabwa undi mubyeyi umurera.
Yego. Noneho uwo mwanzuro wamara gufatwa ufashwe n'urukiko ugaca muri ambasade y'Ababiligi cyangwa se y'Abafaransa. Iyi ambasade ikaba ariyo ikora yemeza ibyo twita homologation y'iyo dokima mbere yo kugira ngo iyo dokima izaherekeza umwana agiye muri famiye yamwakiye yamusabye. Kandi n'iyo famiye nayo yabaga hari impapuro igomba kwerekana zakorerwaga mu gihugu cyabo cy'Ababiligi. Izo mpapuro zombi donc hari dosiye yabaga yakorewe mu Rwanda igahura n'idosiye yakorewe mu Bubiligi y'ababyeyi. Dosiye y'umwana na dosiye y'ababyeyi nizo zatumaga haba acte d'adoption.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Turi kumwe na Maître Médiatrice niwe na muhaniwe warushinzwe iby'amategeko mu ishyirahamwe Les Eritrines ryari ryemewe mu Rwanda rigafasha abana b'imfubyi ndetse n'abandi kubabonera ababyeyi babarera mu Bubiligi.
mu Rwanda hari dosiye ivuye muri komini hanyuma ikaza kugera kuri ambasade y'Ububiligi, hakaba na dosiye iva mu Bubiligi zikaba ebyiri nk'uko bivuga. Reka dufate urugero rw'umwana umwe turi muri gahunda yo gushakisha ukuntu yageze mu Bubiligi no kugira ngo tumenye naho ari. Ndaguha umwana wavuye iwabo i Nyabisindu hari kuwa kabiri ahava isamunane. Ndamuvuga izina kubera yuko ya ise nawe yamuvuze izina, ni Kamunazi Marceline. Isamunane nibwo abantu bavuye igatagara baje kumureba, baje kureba umwana. Umwana bamushyira mu modoka na se aramuherekeza, bagera igatagara. Uwo mwana arahaguma, ise arasezera, bamubwiye ko umwana we aguma igatagara. Asubiyeyo nyuma y'ibyumweru biri gushaka umwana, asanga umwana nta wuhari. Ariko iyo ndebye ibyo bita mu Gifaransa emploi du temps, ingengabihe y'uwo munsi, biragaragara ko umwana yageze igatagara asanga George Seris amutegereje, amushyira mu modoka amujyana isake, bahagera nijoro mu masaa 12 saa moya. Icyo nshaka kukubaza nk'umunyamategeko, uwo munsi jijema yabereye he yo kuri komune? Ninde bw'umusitiri wemeje yuko umwana agomba kuva iwabo Nyabisindu agahabwa association des eritrines igomba kumurera? Ni ryari wamenye ko yageze mu maboko ya George Seris? Ni ryari wamenye ko umubyeyi we yemeye kumutanga?
Ubwo iyo nika ni ka imwe mu zindi nyinshi. Ntabwo nakugira ko nibuka uwo mwana ko byagenze, ariko uko ubundi zagendaga kugira ngo umwana ave igatagara ave iwabo agere isake, isake niho hari ikigo cy'imfubyi Joriji yashyiragamo yabagashyizemo abana bategereje yuko dosiye zabo zikorwa. Nge rero namenyaga gukora namenyaga kuko umwana akenewe gukorerwa dosiye yarageze muri icyo kigo cyangwa se akiri iwabo atazaza mu kigo. Ibyabaga mbere yaho kumukura mu rugo iwabo no kumujyana muri iyo centre y'isake byabaga bishinzwe Joriji n'abassistant sociaux. Ngeberwa byari gukurikiza amategeko kuha dosiye y'umwana. Uyu mwana dore bamusinyiye, ababyeyi bamusinyiye cyangwa se abahagarariye ababyeyi basinyiye yuko umwana ajya kuba kurirwa n'abandi dosiye. Iyo dosiye akaba ari bwo nyifata nkavuga nti ngiye gukurikirana, ngiye ku rukiko, ngiye kuri gufata za attestation zose zikenewe kugira ngo dosiye nimara kwemerwa n'urukiko ishobore kuyijyana muri ambasade kugira ngo bayomuruge. Ibiraho mbere byo kuba yaramukuye mu rugo akamugeza isake, ubwo ni dosiye sosiyale, turumvikana.
Hanyuma dosiye juridike ni ukuvuga mu mategeko, wowe winjiyemo ryari cyangwa se niba uwo mwana utamwibuka winjiragamo ryari kugira ngo none ujye kuburana waburaniraga he? Kugira ngo nk'abana benshi uko bigaragara, nge ndavuga abasabye ijwi rya Amerika ko tubafasha kumenya icyo nakwita irengero ryabo, tumenye aho bari. Ndavugira bo mu ntara y'amajyepfo y'igihugu ubungubu, abakomokaga hitwaga Butare muri komini ya Nyabisindu hafi ya Gatagara no muri ako gace. Abo ngabo wajyaga mu ruhe rukiko rw'Inyabisindu cyangwa se wajyaga mu rukiko rw'Isake cyangwa rwa Kigali wajyaga he?
Oya, ni mu rukiko rw'aho baturuka. Niba ari umwana w'Inyabisindu ni mu rukiko rw'aho ngaho rw'Inyabisindu. Niba ari umwana w'Ihuye ni mu rukiko rw'Ihuye. donc n'urukiko rwa residence rwa domicile ntabwo ari urukiko rwaho yabagagiye kutsida muri sake kandi umwana w'isake numva ngo tugeze dukorera dossier tugiye mu rukiko rw'isake numva benshi abonzi ari aho ngaho baturukaga mu gace kepfo y'igihugu mu gace k'amajyepfo cyangwa se abana hari n'abandi bana bigeze kujya bahamagara George Serice igihe hari abana baga barahunze bavuye ibyumba bari muri ya mu nkambi
urashaka kuvuga abari mu nkambi ya Nyacyonga yari mu nkengero za Kigali
abangabo nabo hari abana numva nibuka cyo twajyaga mu nkiko zabo zaho baturuka bakomoka ibyumba
none aho mbiherukira ko ako karere kagenzurwaga ahanini n'ingabo za FPR inkotanyi mwebwe mwanyuraga he mujya kuburana mukaburanira muzihe nkiko
hari umwe numva cyangwa babiri numva twagiye ibyumba urabona se imyaka 26-27 irenga sinakubwira ngo ninde ariko ndumva hari umwe cyangwa babiri twagiye ibyumba icyo gihe ubutegetsi bwaho bwibanze bwarakoraga
niba ubutegetsi bwibanze bwarakoraga nagira ngo umbwire uko bwakoze igihe umwana witwa Kamunazi Marceline yavanwaga iwabo inyabisindu ise akamuherekeza akamugeza igatagara ariko iyo tuvugana ubu ngubu avuga yuko we atigeze asinyira umuntu wari wese ngo amuhe umwana we ntabwo yigeze ajya inyabisindu kuri komine kugira ngo asinye ko atanze umwana we ibyo byo mubisobanura mute
ntabwo bishoboka yuko umwana ava mu Rwanda adafite impapuro ntibishoboka ntabwo bishoboka ko impapuro zakorerwaga mu Rwanda zikajya muri ambassade umwana akabona kuza kwe nta mapuro dufite amadokima dufite ariko ababyeyi bakoze bafasha abo bana bo barazifite ubwo rero nukureba n'ibizo mapuro bafite amasinyatire yari ariho nibo umubyeyi we kuko atarayasinyeho
tugume kuri iyo ngingo yo gusinya nkawe nk'umunyamategeko w'ishyirahamwe de Zeritrine abo bana warababonaga aho baba warahageraga warabasuraga cyangwa se bakuzaniraga gusa impapuro zateguwe ugasinya cyangwa ukajya kuzisinyisha bikarangiriraho utababonye
giye yari yarashyizeho home aho isake abana narababonaga abona ko impapuro yose narababonye ntabwo ndashobora gukora impapuro ntabonye abana uko gukora impapuro baguhaye gusugasinya ngo ntabwo bishoboka abana bari barisake narabasuye narababonye mfite amafoto yabo nakohereje n'ifoto y'abo bana ndetse na hano n'abari intanga mu buri gikora ko mu bitekerezo byacu twashaka kugira ngo dukomeze dushobore kujya duhura n'abo bana abo twakoreye amadosiye twashoboye gukurikira turabakurikira twarababonye ari mu Rwanda ari n'inahanga
Maître Médiatrice niwe na muhawa rushinzwe ibyerekeranye n'amategeko mu ishyirahamwe les Érythrines ryavanaga abana mu Rwanda rikabashakira ababyeyi babarera mu Bubiligi ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye mu kiganiro cyacu gitaha tuzakomeza gahunda yo kumenya uko bari abana bageze mu Bubiligi warushinzwe imibereho myiza muri iryo shyirahamwe Marie Aimable Umurerwa abizihwiki n'amakuru tumaze kumenya kuri Marceline Kamunazi na Lukia Ingabire akazina ke kakabyiniriro ni madame abana bavuye mu Rwanda hashize hafi imyaka 30 bakabona ababyeyi babarera mu Bubiligi ndabashimiye mwebwe batumire bacu Médiatrice niwe na Muhatiri Hitimana na Festo Katarabibwa namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro muri benshi ikiganiro agasaro kaburaga nimumfashe tugashake naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana